wargeyska Financial Times ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa baahiyay warbixin oo kaga hadlayo dhamaadka kaydka hubka ee reer galbeedka sabab ku aadan hay'adoo bilihii la soo dhaafay gurmad xad-dhaaf ah oo xagga hubka ah la gaarsiiyay dalka Ukraine. Wargeyska ayaa tilmaamay in nuqsaanta xagga kaydka hubka ee reer galbeedka laga dareemayo oo mustaqbalka yareyn karo gurmadka la gaarsiinayo Ukraine, taasoo saameyn ku yeelan karta dagaalka ee Ukraine kula jirta ciidamada Ruushka ee dalkaas ku duulay. Bishii May ee la soo dhaafay, dowladda Mareykanka waxay amar ku bixisay in la farsameeyo 1,300 oo saaruq oo nooca stikerka ah, kuwaas oo lagu bedelayo shaxnadii hubka ahaa ee la gaarsiin jiray Ukraine, balse maamulaha shirkadda samaysa sawaariqda ayaa tilmaamay in samaynta sawaariqdaas ay waqti badan qaadan doonto. Dalka Faransiiska ayaa isna wuxuu Ukraine u diray madaafiic culus oo lagu magacaabo Hawsatiir Qaysar, kuwaasoo gaaraya 18 madfac, taasina waxay ka dhigan tahay 4 meelood meel guud ahaan madaafiicda u kaydsan dowladda Faransiiska ee noocaas ah. Shirkadda farsamaysa madaafiicda noocaan ah oo lagu magacaabo Nagastar ayaa waxay tilmaantay inay u baahan tahay 18 bilood oo kaamil ah si ay u samayso madaafiicda noocaas ah si loogu beddelo qaybta loo qaaday dalka Ukraine. Marka la eego culaysyada ay la kulmayaan shirkadaha farsamaya hubka ee wadamada reer galbeedka iyo sicir bararka guud ahaan ka jira dunida, waxaa hubaal ah in buuxinta nuqsaanta kaydka hubka ee reer galbeedka ay waqti badan qaadan doonto, sida uu tilmaamay wargeyska Financial Times. Mas-uuliyiin iyo muxalliliin xagga milatariga ah waxay tilmaameen in nuqsaanta hadda laga dareemayo ay muujinayso sida reer galbeedku uu uga gaabiyay u diyaar garowga halista milatari ee soo wajihi karta mustaqbalka, sidaba hadda haysata oo kale, taas oo ka imaanaysa dhanka Ruushka oo la aaminsan yahay haddii uu ku soo guuleysto dagaalka Ukraine inuu uga sii gudbi karo waddamo kale oo ka tirsan Yurub. Madaxii hore ee qorsheynta ururka NATO oo uu soo xiganay wargeyska ayaa tilmaamaya in dagaalka Ukraine uu daris u yahay reer galbeedka, kaasoo muujinaya ahmiyadda ay leedahay in xoogga la saaro hubka fudud iyo ciidamada lugta ah, kuwaasoo haddii loo baahdo faragelin samayn kara si ka duwan sida uu reer galbeedku xoogga u saaray hubka culus ee tilmaamaha muhiimka ah leh. Financial Times waxay sheegaysaa in hub yaraanta hadda soo wajahday kaydka reer galbeedka uu saameyn ku yeelan doono in reer galbeedku ay gurmad la gaaraan dalka Ukraine oo wajahaya dagaal culus oo uga imaanaya dhanka Ruushka. Celcelis ahaan sanadkiiba, gantaalada ciyaarkoodu yahay 155 mm ee ay samayso dowladda Mareykanka wuxuu 7 ilaa 7 toddobaad kaafin karaa ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka, taasoo muujinaysa xadiga uu leegyahay dagaalka uu Ruushku ka wado dalka Ukraine iyo sida reer galbeedka ay xaaladdu meel adag uga marayso. Khabiir Amerikaana ayaa tilmaamay in dib loogu noqdo loolankii xagga warshadaha ee farsamada hubka haddii ay sii socdaan dagaaladan. Mas-uul ka tirsan ururka NATO wuxuu sheegayaa in xaaladda hadda taagan ay dib dadka u xasuusinayso wixii ku dhacay dowladda Ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunka, xilligaas oo ay Britain aad u isticmaashay madaafiicda, taas oo keentay in durba uu kaydkii ka dhammaado, ciidamo badanna sidaas looga dilo, arrinkaas oo markii dambe keenay in xilka uu iska casilo ra'iisul wasaarihii dalkaas. Wasiirka dagaalka ee dowladda Ingiriiska oo la hadlay wargeyska Financial Times waxa uu tilmaamayaa in haddii uu sii socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine uu dhammaan doono kaydka hubka ee wadamada reer galbeedka, isagoona sheegay inay wajahayaan halisyo ka weyn hubka ee iyagu haystaan. Miisaaniyadda difaaca ee Ruushka waxa ay sanadkii hore ku kacday lacag dhan $66 bilyan oo dollar, Shiinahana wuxuu ku bixiyay adduun dhan $293 bilyan oo dollar. Marka loo fiiriyo dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan kuwa xubnaha ka ah NATO, ayaana tiradaasi waxay noqonaysaa lacag aad u yar, waxaana iyaga ka baxday lacag dhan $1 trillion oo dollar. Saasoo ay tahana in badan oo kamida lacagaha uu reer galbeedku ku bixiyo arrimaha difaaca waxay ku baxaan farsamaynta diyaaradaha droniska ah, kuwaasoo dowladaha reer galbeedku ay ugu talagaleen inay ku gumaadaan muslimiinta caalamka. Warbixinta cusub ayaa tilmaamaysa in 20 sano ee la soo dhaafay uu reer galbeedku xoogga saaray farsamaynta diyaaradaha casriga ah, iyagoo ka gaabiyay farsamaynta madaafiicda goobta iyo taangiyada, taasoo ay hadda culayskeeda dareemayaan. Dowladda Ingiriiska oo nuqsaanta kaydka hubka uu aad u saameeyey ayaa ku qasbanaatay in ganacsada u dhashay Beljimka ay ka iibsato madaafiicda Hawtariska si ay ugu dirto dalka Ukraine, taasoo muujinaysa culayska ay la nool yihiin reer galbeedka in uu marayo meel aad u sarreysa. Khubarada reer galbeedka iyo saraakiisha arrimaha difaaca waxay dagaalka Ukraine ee weli socda xilliga uu dhammaanayana aan la qiyaasi karin ay ka barteen 10 oo ah ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo kaydka hubka aadna loogu dadaalo farsamadiisa. Sidaas ayaana lagu soo qatamay warbixinta uu daabacay wargeyska Financial Times.